Nashukuru sana kwa sapoti yenu mnayotupa vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy, mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kinuna na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Oto lodhani siwezi. Yo siku natoka nyegesta kuja kufight. Jani meketi kwa bus na waza tu mic. Nishike ni chane, yeah. Shabike furai nijulikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamu, so kila mbacho na kiwaza ni fanye. I'm so sorry, tusamehe. Kia tu wadua hamja ni tupa. Mwiyongu konanya di siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnaruka. Na mnafurai, what am Sodoki the sun, now ni since day one.
Mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyenye is true. Ona wengine wamechola tattoo. Kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku mtakayoona cool. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Meshinda kila vita walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kwenye show backbencher. Tuna kesha mnaruka na mimi ya ni tunacheka. Ando tunasepa ni tunapeta. Na tuki kutana mapicha freshi. Sani kibadi kwenye sheti yo first to face. Mna mada kesi na wapa vesi. Na change number na kuwa friends yo backstage. It's going down, it's going crazy. Yo amani ya buwana hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes, bala kateri, hakuna kutry, na wezi kushika nkotili on my eyes.
Yeah, sometime natoka machozi, navo nipokea surprise. Sodoki ze sun, nombea kwa mokozi, kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi, kwangu furafu, shindi lazima. Wanojifunza kugelea barini, wambio watazama, misi wa kupima. Yeah, follow for your type, choni kupe madini. Mana potunza patoshi, mtachelewa mpaka linu. Kumgodi unatema afu, kitu na boxi, ya nkila na master ya hii kitu. Mtu wakikunja kwangu mini pistu, baba samea wajua. Alitendalo yani kama alivyosemaga Kristo.
Alhamdulillah, tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu yenye furaha, tujilipe na tujidai. Wanachukua natoka ni shy. Yani kila niki open my eyes, balaka tela hakuna kuntry, na uwezi kunishika quintillion miles. Yes I, yeah.
Africa. The first to know me.
Alhamdulillah.
Hey boy.
2 million miles, baby.